sianone ahurukundo umuntu bicendera ishari nzangano nubugome bifite intebe urambere unisunga
mwisigoye mu minsi ya none na unezezwa n'umugisha wundi no kujya mbere shenge biragoye hariho byinshi biduca intege disi urambere uwanisunga
yelele lele kubaho n'ukubana nyabusa tira nkugire umbere imfura nge nkwirahira nishimire kubaho igisina kamaramaza urukerereza
tumbere igitangaza
yewe rukerereza
watuma mbaho nseka
urukerereza
meru urukerereza urukerereza bagenzi
nshange na kamaramaza
urukerereza
tumbere igitangaza watuma mbaho nseka
urukerereza
mbere urukerereza urukerereza bagenzi mbere inshuti nziza unyibatize amaruhe isi mwigireho ibyiza ninjya mureba nibonera ijuru ku isi akamarayika kurukerereza
mbere inshuti nziza unyugamishe amahindu umuvumba n'ibihinda menye ko wanza habayo nabeza nyurwe n'umutima wawe unyuzuzu umudendezo
yelelelele kubaho n'ukubana nyabusa nirambugire umbere imfura nge nkwirahira nishimire kubaho
tumbere igitangaza watuma mbaho nseka mbere urukerereza
urukerereza bagenzi nshange na kamaramaza tumbere igitangaza watuma mbaho nseka
urukerereza
mbere urukerereza